ngiyavumela. I hope this time uthando lwangu mbedla. You make me whole. Manje kini sangena, sangena. Asekhaya kini nabo basivumela. Let me take you home. Asibuyele ekhaya, asibuyele ekhaya. Athi ake nisifulela amasango. Basifuna ukungibona udale. Basilona ngamdalelwango wami. Basifuna ukungibona udale.
Kapika wena kwaphelela konke. Abangagcwali nabanomona, yeah, basala bonke. My sole purpose kule mpilo ukwenzela konke. Ngivele vele ivari ukuthi ngizokwenzela konke. Ngisemathandweni, qinisele msusu. Ngizakini emasangweni, cabanga ukuyisusu. Ngithumele omalume bezochaza indaba yami. Ngiphinde ngithumele le nkomo, ngifuna ukuqeda indaba yazo. Mabebeza sangena, sangena. Lalela, uphethe mina, yonke into right. You gon' be alright. And I vele, you gon' be alright. Ngoba nami ngi-right.
Bathi yalo nisifulela amasango. Bathi ngifuna ukungibona udale. Bathi lona ngamdalelwango wami. Bathi ngifuna ukungibona udale.
I hope this time utando lwangempela, you made me whole.